Wamem choko sabea
Akitembea si mchoki kumluku Ile shepu wamelijazi ya supu Mtoto gumbo yani yuko chuku chuku Anapendeza hata kunguvu ya po
Aise ni mkali Moto kote mbali Aise ni mkali Moto kote mbali
Ananipenda na mpenda yendo njia kuku Ataki mwingine mindu serikali kuku Apendi magari twende hata kwa miku Yani ni valentine siku zote siku ku
Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples, ana hata pimples Mtoto jicho, akile mbua jicho Mtoto dimples, ana hata pimples
Gali dona leo anipe na mbele Mtoto fundi yani ni machepele Anakishundo, anakimbunga Mchawi pesa, mchawi mpunga Mikwake tega, zungula unga Kwake na tubu, tena nafunga
Mtoto yo yo, wine for me, see you go go Wine for me,
mtoto yo yo Wine for me, see you go go Wine for me
Anavo bilingita, njia zote napita Utamuna mwakika Ameanzisha vita kwenye sita kwa sita Speedy kama cheta
Mtoto jicho Akile mbua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples Mtoto jicho Akile mbua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples
Take over the game.